Professor Celestine Oboa, Ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga CNEB, akakasizza nga bwe waliwo n'ate ebigobererwa nga bwe waliwo ebigobererwa mu kukebera ebibuuzo bakiyite marking guides ebyafuluma mu bukyamu mu bibuuzo bya POE eby'omwaka oguwedde 2015 era abantu 8 ne bakaligibwa ebibonerezo eby'okusibwa mu nkomyo okuva eri zikooti ate 5 bo bakyali ku alimanda. Bino yabyogeredde nate ku mukolo ogugenda mu maaso ogw'okufulumya ebyava obwe byavudde mu bibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu eby'akamalirizo eby'omwaka 2015 okuva eri ekitongole CNEB. Oboa era ayatudde nti eddala erisooka erya grade 1 level lyeyongeddeko okugeraageranya nate ku eryo erya 2014. Abayizi abawera 87783 be beewandiise okutuula ebibuuzo bino okuva mu zi center z'ebibuuzo 1,500 mu 5,388. Kwabo abayizi 389 mu 529 balenzi ate 48356 bawala. Abayizi abawera 552,309 nga bye bitundu 6,410 ba mu masomero ga gavumenti aga bonna basome mu primary ate 229,586 nga bye bitundu 3,610 ba mu masomero g'obwannakyewa. Abazadde n'abayizi basobola nate okufuna zi arizati zaabwe okuyita ku SMS wakati mu kussaamu ennyukuta POE n'ozzaako index number ey'omuyizi enzijjuvu bw'otyo n'oweereza ku ennamba eno 6,600.